mathata ke gore nna lena a ke tsee sentle gore a ke tsee sentle o roganjana ke tsee sentle mara nna le ena a ke tsee gore a ke sa itse mara ke tla itse a ke itse nna
loka
a ke itse nna
loka
a ke itse nna
tsonya
a ke itse le
dipisa
a ke itse nna
loka
a ke itse
nna
Na tonya mara tsatsi lengwe re ta bo re biditse bo papa na le bo maloma tsona in between na re la dile dintho tsa rona re biditse bo papa na le bo maloma tsona in between na re la dile dintho tsa rona mathata ke hore nna lena a ke tsise ntle hore wa By nature, di lo di tai pakanya Hole tata jango, hole ma kwa kwa We take two steps to the left, to the left, to the right, to the right 360 turn, we dodge it, got 360 turn, we dodge it, got two steps We take two steps to the left, to the left, to the right, to the right 360 turn, we dodge it, got 360 turn, we dodge it, got two steps
My way, Jenny, wami, let me take this opportunity On this lonely journey, na lwena forever And now with you, defending you Jango tudisa matai tai matata wena